ke papai, juju. Eh, ke papai, juju. Kani pega ke papai, juju. Ke papai, juju. Kani pega ke papai, juju. Eh, ke papai, juju. Kani pega ke papai, juju. Ke papai, juju. Akini angalia, juju. Namlipia bia, juju. Akini katikia, juju. Pesa namrushia, juju. Kani roga kiwe pesi, juju. Apana iwaza guest, mimi nakunywa balimi, yeye nampa henesi. Akichiti muwache achiti, mana kwa kufiti nasema simuachi. Wafanye kwenye viti ama kwenye miti, misi tingishiki nasema simuachi. Kanipiga kepapai, juju, eh, kepapai, juju. Kanipiga kepapai, juju, kepapai, juju. Kanipiga kepapai, juju, eh, kepapai, juju. Kanipiga kepapai, juju.
Kufa kibodo, kani priga kipapai, uyoyo. Akijageto na mpadodo, to the left, to the right, can you shake it? Whine for me, baby, na haja tibi no be, baby. If you need my kidney, I am ready.
Can you dance for me?
Of course I am Zangu, and I can teach you beku. Ijo yo dan lo ji, ijo ile ma joku. Say have you wash your pants, toss a lie. Do any have you do as a lie? Shebi na me, wake up my life. Shebi na me, want chop this life.
Kanipiga kepapai, juju. Eh, kepapai, juju. Kanipiga kepapai, juju. Kepapai, juju. Kanipiga kepapai, juju. Eh, kepapai, juju. Kanipiga kepapai, juju. Kepapai. Mama, kipanda ndege ruka juu, juju. Tatembea kwa miguu, juju. Panda range brand new, juju. Mitapanda kiliku, juju. Hata nikikufuma geto na msela, unaona sipendi. Nipiga juju kibindira, soma malama.
Ati nimemwona na pimbi, anadanga kidimbwi, anakuchuna shilingi.
Niache zoba la mape.
Elementi maisha kamwaga lazi, tipsi ana mabwana shazi, fote fote body room unala chazi.
Niache zoba la mape.
Akichiti muwache achiti, mana kwa kufiti nasema simuachi. Wafanye kwenye viti ama kwenye miti, misi tingishiki nasema simuachi.
Kanipiga kepapai, juju. Eh, kepapai, juju. Kanipiga kepapai, juju. Kepapai, juju. Kanipiga kepapai.